kushindikana. Kisa mambo yangu eti yamekwama. We, ndo yule Mungu mpeana jina kwa mini utanipa na mi. Life is hard, so kukita sipati right na cry daily. Hey, the birth that lead me, peace of mind, may relax me. My shida, all over me, why? Mbona shida zina niandama namna hii? Mbona usiambie ipite hivi na mimi nipite hivi tukuwe na peace. Nimechoka kuteseka ndani, nimechoka kuzunika ndani. Nataka sasa niwe na peace na hizo blessing nilete nisichelewe. Ulisema kidogo tachonipa niridhike. Mungu nipe sahi nitaridhika. Producer Denzel, tumefanya mziki miaka kumi. Tunajuliza mbona hata mwiki. Awa mapiti yake ndo mbava, masata yangu ndo mbaya. Mungu basi tuelize. Mashida, all over me.
Sahara wako.